Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde talatar sappo ɗiɗi lewru juin yolanɗo junnu balɗe meɗen jeena yembe soki dow radio Tiwara Kajolo les régions Sikasso. Sakiraɓon kumpititte wiide golleji makko ɗi ko fuɗɗito gawoto ko hakkillaji jamare nde ana fecci ton o hollitim e wiide yoga e golleji ɗi peewi yimɓe woɓɓe dow kollitiɗo wala fuu ko ɓuyti wayde jaam e deƴere ley nokku maɓɓe o. Walde sa gontode dogotoro en wonɓe ley leydi meɗen ndi ɓe puɗɗi murtere mabɓe beete hande caggal koɓe kalde laamu o so pamara e muɗum koɓe kulli tiwideɓe kaja ñalawma ndo ƴeewe yalla hono bowɗe mabɓe kani ɓeydirede. Poɗɗele bondereje ɗe ɓnodirta trema dolɗe hollitan wiyde ɗum ɓuuri fuu ɓamede les région Sikasso noon fedde woɗɗo gonton immugol muɗum hollitiri wiide ɓe mbi ɓe jeehi ɓe ƴewtiki ley kasuji ɗiɗo yimɓele taton uddaɓe tonɓe fa tawan goto yo cottoɓe doroguji ɗi noon. Sakiraɓe ɗi onoon sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo beetani ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Yimɓele gonɓe ley gallure gawonde wattu joni hakkillaji mabɓe an peccino golleji makko ɗin gori golleji kanɗi haɓude wayde jaam e deƴere ley nokku o. Wo hollitiɓe wiide kay bonɗo sumbuya ko ɓuytiki ley nokku mabɓe o yimɓele woɓɓe dow kollitiwde wala fuu ko ɓuytono golleji bonɗi gaɗoji toon wakkati furɗi fa keɓen famtade keɗe mumin sende bo Ousmane Niali Bouli.
E wi keƴaɗo makko gawo golleji ɗi ana yara yesso bangal ndenagu. General Mamadou Idrissa Koulibaly ana mila wiide yo kambar sifa golleji ɗi anan kewi.
Nous avons un certain moment
wotugore min ɓami dabare waltinde no min gollirata farde amen yaade miɗen jiwlo fami gaɗa lugungoji min kollitiwiɗe min darata nokku goto min gaɗa d'accorde nenno neɗɗo fuu jalto tawi miɗen jiiya ɗon mobile fuu palinguel simi ana yalta tawe miɗen mbawi darude ɗum lawol ɗum woni komin kolliti min gaɗa
o. Neɗɗo gawo hollitiwiide gonga golleji makko ɗi ana wondi e yirwude e wi makko iɗum taykite nde jaaɗa ton.
Depuis
fuɗɗi gawo ndenagu heɓama joni ndenagu ɓuuri heɓede ka golleji mum ɗi fuuɗi jottaki ko yiɗa ɗon nden no joni ɗugungoji ana gonde waɗede jamma fuu ɗum waɗɗi fa deƴere heɓe nde gendi ndi bonandaji ɓuyte
waɗede.
Won yimɓele gallure nde kay jaɓay ɗum e wi mabɓe ana hani fa hande dabare heɓe kamba rafinde henagu.
Wala fuu komin ji ko wayliti meɗen lando jaati yala ndenagu yimɓe jaati waddiɓe fa ɓe daro noona min miilay yalla wargol makko gawo waɗɗi fa ndenagu heɓe saabi heɗum saabi wawtu fuu bonandaji suutangoji torraji ana gaɗe dow himɓe kañe war hooreji ana wawi tawi saabe gonɗo yimɓe keɓa hoolare illa makko fuɗɗi golle fa ɗo gonɗe hannden ɗo bonandaji ana gaɗa yangoji ana gaɗa war hooreji ana gaɗa ɗum fuu yo himɓe makko ɓe noon saabi nangaɗo fuu sini naɓama yesso laamu kamɓe jaati juppitata ɗum on wattu fuu.
Yo kabaru gonɗo le talkuru aljindu guɓɓal keɓotoɓe mum arando yeyi gawo ana ɓuuri hitane wootere mangal paɗɗe leydi Mali e yimɓele sima e plateforme goni ley hen.
Sakiraɓe so gabbirdo bemal ame annde ngal oɗon mbaylinitirton miijoji moɗon noon noddimi dow ɗiɗo numéroji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi. Gendi ndi ɓe noddirta kon ana wiye donzo hollitan wede ndiɗon gendi haaɓe ndi ɓe noddirta kani bonzo iɗum leyi laamu bankasi wiyama yimɓele joyi en kaɓorde kañi en nanni toon hanken ɓeɗo yimɓele ɓe jeehiɓe cumo yi hono huɓere wonde toon nde keñe nokku noddirteɗo keñe mbayi ɗum leyi laamu kay o hollitan wede yimɓele kani en gaɗi toon majere muɗum en hono yuɓɓo inɗe komin keɓiɗo arande ko kayɓe kolliti wiide yimɓele ko yaata jaɗɗom kañi en barmi ley hen goto nawni sanne ɓe mbi goto do heddiki ley hen ɓeɗo yimɓele ɓe jeehiɓe cumo yi suudu ɗum to kuma ndaw o gollata to jaati ɗum laatiki sababu ɗum so karte gutirɗe kese ɗe yoga muɗum gonɗe toon ɗe fuu wiyama cuumi jottiɗe toon ko ɓooya ko. Fedde sagon toonde dogotoro en wonɓe ley leydi meɗen ndi ɓe puɗɗi murtere mabɓe wonde kasen beete hande nde ɗo murtere ana hani wadde balɗe tati nde murtere nde nde waɗi caggal koɓe kalde e laamu o ko soɓe pamra e wattujo noon ɓe mbi eɓe kaja boɗe mabɓe ɓeyide ƴeewe yalla hono himmeji mabɓe ɗi kani huntinede hoore kamɓe dogotoro en ɓeduɓe keeƴene sariyaji mabɓe hoore mabɓe noon ɓe kollitiri wiide kanko secrétaire général nde ɗo fedde o wisoni himmeji mabɓe ɗi kuntinaka hoore ley ko warata koduɓe gara wadde golleji goɗɗi kasen keɗenmo kanko docteur Saka Keita komo sifi dow hen dow faccitago fotmata bari.
La première tranche de négociation s'est passée.
Golle arandere fuɗɗi altinere ɓettine nde ka ummeji amin huncanaka hoore ɗum ana holla wiide murtere jeego ɓerde fuɗɗay taratare jango jokkina alarbare e alkamisare ka saɓe mbimin gara min kaltida basi fuu wala hedde amin ndenno min kalday faamindara yalla miɗen amin keba ko min dawra dum sani dum lataaki murtere amin wadayle yontere garorende lamde syndicat ronkata hunchanede hore denno samin munchike sharia o jokkete hanano haniri murtere alarbarende yo murtere gollirde CSCOM CCRF tuudi docteur région gaji di point G Gabriel Touré e gollonobe ko e muen do inde walde noddirtene médecins libéraux mo Mali
l'association des médecins libéraux du Mali
podde debbe noddirta terma dolde kanyum buri fu bamedi les régions sikaso no imu gol hollitir wiire tiagal ko be gaddo ko ndialli mabbe ko yaata ko batto lebbi didi leyi lamu sikaso fu e mangal mudo be kollitir be jowti kono kasuji gondi ton di du le yimbe tato uddabe fata goto yo toccoto di do doro goji bunni non goldo imu golbe kolliti dun kenyen do bamako do kedemo kanko noddirta sekku lay ko tarware o yo kanko humini kabar di do golleji le leedi medendi le fedde wonde lerumde afrique de ko masifi do hen do facci tan Ousmane Ali Boudi.
Malheureusement, quand vous prenez les
temps. Konin sitete handen sini ondari. Sukabe hewbe yude dubi sappe tati. Yade dubi sappe nai. Ananjara i doroguji. Dorogu purto yare de handen li mali. Yo mabino dirita taramadol o. Kupur hulbi nade. Yaro bedun fu. Hewbe handen. Be piko tobe non. Elemba yude handen li lady mendi. Ujinaji ujinaji. Wonu njaro bedun. Nen hapungu mingundi wadde. Yo faddade. Fatum sele yare de. Sari ajipame. Yalla edun sake li lady mendi. Ngatla kupur dubi sappe. Ana yaro doroguji. Fa yopo ana tidi. Neno dabreji hede kani pamede fa jomu faabe yalla ana yoppo ce yuppidu hono jukirete pati panta kasin sabi njaro kido yuppu golmu fi wana ko yaafi kina faabe himbe tawe tiagal mudum ana kulita dum non watta yalla ana heba sele fa laaba nenno nukuje kani wadede fa himbe pammine toro gondo yargol didoro guuji njarobe ngara kulita yalla ana keba faabede timbe yoga wonton tedde mudum en jaatu ni bawtuta doro guuji din yoggo jaati sendata taramadol e oren
kestege loruin
kabaru fina tawa leedi mi indi mi citeden wiide tumbutu kanye jene dum latino ke sababu so leedi mali ndi anda tiagal leedele de be kolliti wiide jimidu jokki dun kasen sabide yimbele hewbe jimobe leedi mali ndi kanye en anda le tiagal leedele meden de fa dum jottoyo kanko noddirte tumani jabati o do jeli jeli nokku noddirte dum mande andirado fiide dum woni hono ko noddirta kora ko leedele meden de holitama wiide dun jenaare ndi be noddirta gramini award holita wendi don jenaro hebi dum ko yaata koyde tati le leedi meden di kanko woni hono dido boddu hebude dido golleji dum woni kanko Ousmane Niali Boule Mohamed Agalle da be jihi be jidu ye mako kedemo ko sifi do hen do facci tango mumin sende bo Ousmane Niali Boule
no lati fur fina tawame majjata e wi yimbe yokabe yo dum woni hakkile tumani jabate dun dimado sappo lewru ut hitane 1965 bamako tumani jabate waddi ko heewi le gollende piowo kora yiwdo mande yo neddo andado sanne wattu joni e dubi makko sappo tati mo wonno e fijobe kulikoro garbe bienal be kebi darande arando fijobe finatawa tiagalmu o nati le ensemble instrumental wakati joni o mo jogi kasetuji sappo e nay hono Ali Farka Touré kanko dum o mo jogi Grammy Award ndeno o mo jogi darande e ande mawdo le kabaru jimi leedindi
Grammy Awards yo Coupe du Monde jimino tiagal Ali Farka Touré kebunodo Grammy Awards ngaji tati mi won neddo maldide bo kebudo Grammy Awards ngaji tati le runde Afrique de leydi Mali ndi wonno leydi urnde hebude Grammy Awards ngaji fina tawa Mali hebi sembe sanne leydi dubi capande jo ciakitidi
malienne a gagné
tumani jabate ana mila wide lamu o ana golla sanne bangal yirwore finata wa leedindi ka omo wawi wonde ko buri dun
lam o wadi ko heewi ka an heddi fa heewi goddum ko haani wadde kase mi holli tino wiide an haani lam o darano fa han yimobe mali edum mo isanne yimobe e mbaay golle mabbe ka hono watte fobe paabe dum woni tidalla
wattu joni ande kese hono telefon e nawtorade internet ngaji ana uita kebe mabbe kambar kabaru pirateri be kebata ko hanti kasen
telechargement e high technology gongo jaat himbe mojjimbe dum le runde europe de golli sanne be ngadi ko mojji e dum nafa sanne yimobe ka do mali do wana non fu darana e dum wada jaati fa jambo tobe jambo himbe bama kulantereji himbe fina tawa bonnita ngada no weldi dum en naba nukuje godde
utiliser ça à leur fond
andon wiide tumani jabate woni abba sidiki jabate suka jimowo jo inde wattu joni
studio tamani yo pa ballamu leede suwed Danemark, Suisse et fête de l'aide Europe.
Sikirab ya lor ne le rezo nga jime de di impu irando siga so dobe koli tiwi de sendi kadu on chago on top impu el drobo top mobila jungom beto siga so kanya kajolo watu jono wa ide pamral an haku ni mape no impu el bena birte no kudamaje mo unu dirte da jane idum le kumi no kunu dirte rafuru uni tanwe uni impu el kajolo be kaifi be wide be jedi sari ya jima be di du latik sababu du so mangal pad empe pali haku ni mape nyalo ma hande fa yoto yalon ilo tida la jikane mirede joka la se uru dangar dan fa do kuli koro do natu de kabaru pompier yakku yama dido golleje puddi ton sukabe jokolbe kanbe tawebe dido golleje anan jaha sukabe jokolbe winay dido nonbe kolitiri wiide be do sukabe jokolbe ngaran ke pammine hono kabaru non be do ande on gordi e be gonde jewter do hono kabaru cialal mabbe wori ton sekirab do kaddeten bete hande kabaru jumeede di min joti on sanne hedade hejo jamen ka fande kedde hedade hono andirono do e seda yewtere meden de ana wodi wassalam